DJ Chris kwa Serato. Umziko weka Noah wa Puerto Rico. City the music. Mekutimia wezi ngenge. Isi ngenge. Si halio wanga kurorako.
DJ Chris kwa Serato, ikasese tuwa maunga.